Hari yeze kumenyita Imana yangu ikwiye itakukacu imutanga mu maboko y'abanyabyaha baramubamba asohoza ibyanditswe kuri we atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo aronke ubugingo bwa benshi
ni muri Yesu Kristo
Ah!
하시오.